shakamata Zulu.
Ah, Bani Roli ni mkali.
Genge aishi ya paroli, usiweke chuki budangu wanda shalori. Ye uweka ganji kwa meza na pori, na kama na kuboenda ukikauka sorry. Nidishe ama utanipea, nidishe ama utanipea, nidishe ama utanipea, madam nidishe ama utanipea. Fomi kijipa unatandika tandika, Liz na Kirosh, Moratina na Mabia. Niko tuka jingle tofala na kuibia, unanikata safari komuni tadia. Kamna uzoro ni kupulizie tuwa tuwa, ukikamle usiku ni matua tuwa tuwa tuwa. Ni wakonda wanono puwa puwa, meka ni pusi mechanic na kujua jua. Bombo ni wewe mimi ni pusi mechanic, shwata ulewe usikie kuzirai. Lele kuwisha jui baridi ni kali, sai wanadai kitu bigia ni mali. Genge aishi ya paroli, usiweke chuki budangu wendesha lori. Ye uweka ganji kwa meza na pori, na kama na kuboenda ukikauka sorry. Nidishe ama utanipea, nidishe ama utanipea, nidishe ama utanipea, madam nidishe ama utanipea. Leo ni mina fogota kiki, na wapigia manguo kalika diki. Unaringa na bei haufiki, sijui ni tafute kirenyaga mohiki. Kenya makahaba ndo wameja kwa wingi, uneza dani ni be kumbe yako na maingi. Yanafungua fine fine na hingi, ya kikupea kesho uko kwa hosi ya mwangi. Shabadang shabadeng shabading shabadong shabadung shabadang shabadeng shabading shabadong shabadung shabadang shabadeng shabading shabadong shabadung shabadang. Baniroli ya shapika shugli, sai wako lock kama makufuli, na wa authorize kama makufuli, na ukileta ufala na kubuli. Genge aishi ya paroli, usiweke chuki budangu wendesha lori. Ye uweka ganji kwa meza na pori, na kama na kuboenda ukikauka sorry. Nidishe ama utanipea, nidishe ama utanipea, nidishe ama utanipea, madam nidishe ama utanipea. Maziwa, maziwa,
mkate, mkate.
Maziwa, maziwa,
mkate, mkate.
Isimwagike
hata kidogo,
isimwagike
hata kidogo,
isimwagike
hata kidogo,
isimwagike
hata kidogo.
Nilijua watoi lazima wataimba, gongwa chini fura juu kamjinga. Misi obazu na sichezangi winga, Mungu wanisaidie ni kuwe the winner. Genge aishi ya paroli, usiweke chuki butangu wendesha lori. Ye uweka ganji kwa meza na pori, na kama na kuboenda ukikauka sorry. Nidishe ama utanipea, nidishe ama utanipea, nidishe ama utanipea, madam nidishe ama utanipea. Genge aishi ya paroli, usiweke chuki budangu wendesha lori. Ye uweka ganji kwa meza na pori, na kama na kuboenda ukikauka sorry. Nidishe ama utanipea, nidishe ama utanipea, nidishe ama utanipea, madam nidishe ama utanipea.